sansete wembuzabuza ninabye gambo nonsonyi wokuteteganya naye mazakabanga ngakuswamye ebeeko nekigamba kyofuluma ebweru mutawula endusu nenjiwanga kale si kibi kuba omukama yakola fayini nga nsaba nakulaba mu kaseera kali ku valentine ndowoozakonange kyusa lowooza ku nsi neiba ndowoozakonange kyusa lowooza ku nsi nabintu by'okulumya baŋŋamba byewaka enkuka era wengula mu bbanga ku mazzi gye basenguka yenza atalina ssente jobanzikuwenga n'ekula labayo mbala na koyini bali ezaabwe ezo zaawera luusi nkomawo nkooye bwenkulaba n'endozoolera nyambo nzigyeko kyeini omukwano goze gwansibasiba ndowoozaako nange kyusa konange kyusa lowooza ku nsi wandyekubye mutima omulungi neiba wange bintu ebyo byokola munange bikosa mutima gwange bandiba bakuwana ddi lu kunzitabo batwale mishenishukitukilu nkakasi owangu ddi kubanga gumpitako ddi tawulo wenjulo zenu koye ebintu byebyokukugamba ngombadaludde nno ndowoozaako nange kyusa lowooza ku nsi neiba ndowoozaako nange kyusa lowooza ku nsi